sengiswa ngabantu bathuhlulela uhamba naye kanti yini engake ngikwenze yona awusambaleli nencwadu ngitshela uyangikhumbula bengitshela mina nawe sofa silahlane siningi isinto esenzekile phakathi kwami nawe bengitshela mina nawe sofa silahlane siningi isinto esenzekile phakathi kwami nawe
Yosekubuya uJesu.